Fresh Prince. Show me. Yeah, yeah. Rod Fanny. Mem tum zemo sem pangie. Mem tum zemo sem pangie. Mem tum zemo sem pangie. I'm living my life for sem pangie. Mem tum zemo sem pangie. Mem tum zemo sem pangie. Mem tum zemo sem pangie. I'm living my life for sem pangie. Eh, sem pangie. I'm living my life for Simbangie.
Tumekutana town, bwana wataka ku interfere zangu mishe mishe. Jua sipende zarau, sibuwa masikio na tena lise lise. Simbangie, uniache ulivyo nikuta na lifestyle yangu. Kawao bili yetu, wale wapa kwa mafuta, jani jaji Mungu. Sote tumepanga geto, nani pangia masaa ya kurudi. Ebu wacha mchecheto vipi utanambia niliache tungi. Usinipangie masaa, hela ushakula. Simba wanacheza tu hama kama nara. Noma noma, sitaki hasara.
Memtu mzima usinipangie. Memtu mzima usinipangie. Memtu mzima usinipangie. I'm living my life usinipangie. Memtu mzima usinipangie. I'm living my life for Simbangie. Eh, Simbangie. Eh, Simbangie. Eh, Simbangie. I'm living my life for Simbangie.
Ajo fuska udumu na waifu. Ye mwenye wana cheat is only knife for knife. Umeisha upendo wa west life. Toa juna ngozi wao wa juna salafu. Kisa to them kani like IG anakupenda. Baby fanya tum block. Naza na we ni unfold, unfold on me mwana kwenda. Wivu wivu misi taki. Nisha tumo sinipangie na ya kutorea. Jasho mini drop wendo kanyo belea. Shemwa mwana zingua bola single two baki. Nimfuma miaka mia wala misi mwachi. Waita shusha kretu simpangie chupa ngapi. Pisto isha jikoki sinipangie sangapi. Piso isha jikoki sinipangie sangapi.
Memtu mzima usinipangie. Memtu mzima usinipangie. Memtu mzima usinipangie. I'm living my life usinipangie. Memtu mzima usinipangie. Memtu mzima usinipangie. Memtu mzima usinipangie. I'm living my life usinipangie. Eh, usinipangie. Eh, usinipangie. I'm living my life for Simbangie.